watoto. Fanya haraka uwai, ina urosto mepitiliza. Polo amigo, damu chocolate. Mungu ameumba amepatia, sijaiona ya kuasilia. You can count on me love, ukinitaji nipo. Omoninga na olinga, oh baby. Say my name, anytime you want me come around. Say my name, anytime you don't have to call. Say my name, anybody you want to come around. Say my name, say my name, say my name. I drop it down then pick it up. Baby make a shake it like you are shake it up. Baby margarita with a shot of tequila. Nina pull up on you. Nimetafuta sijapata jawabu, meshapima kafeli hesabu. Wanasema gachini ya jua hakuna ya jabu, ila we nani wewe kama jini umenasa. Mana upepo wako umenikoroga, na kila chocho ukipinda wanapinda. Shingo zao zavunjika, sijui kanisha nini. Kweli mapenzi chakula cha moyo, amentala akili. Anyendesha kabasi la Islando. Aniwe, utani uawe. Mtoto umeweza, utani uawe.